Bitches on the beat.
Wow. Hatuka kitandara. Huku imeja tuja charara. Hatuka kitandara. Huku imeja tuja charara. Hatuka kitandara. Mifuku imejaa tuja charara. Hatuka kitandara. Mifuku imejaa haja charara. Tuna party tuna have fun. Kesha kama buju sige hapa uka la la la. Uzi soga niza unyamani. Yani zaide sharo baro hote sema oh mama.
Uzi levo chafu. West kuzi nuso tarimu mapafu. Others are shiki ata kende bafu. Bam tembez and tembez and upike pafu. I'm the best, all the best, now who the finest? Wa ara wana kopi nako best breast. Remember kama mimi wana vimba chesti. Wana juu wana mistari wana pike biti. Wana kuhofia, tuwazia. Wakipiga break, tunapiga gia. Wani uwa tu, wana tubo kea. Jamba soto tuta bibi ya ina the area.
Hatuka kidandara. Mifuku imejaa tuja charara. Hatuka kidandara. Mifuku imejaa haja charara. Tuna party tuna have fun. Kesha kama buju sige hapa uka la la la. Uzi soga niza unyamani. Kendi zaide sharo baro uti sema oh mama.
Yiku wazi najikana kuna cash kama lins. Kuko vibaka kwa tunuwana kwa hindi wetu machizi wabishi. Tochanganya kila kone gana this na speed this. Piso na tafuta kona. Street and ranch kilo t-shirt kune market. Wa on angu vile flats if you're done you walk it. Tulani kago, hati doze tu hustle. Hata kusikuma magu mreki patikani kuta jasho. Mambo mengi ila mda mchache. Kulete mbisha shilling taza madema. Sumali pake, kiki mikiki angush paka nikati. Rope riziki ndo utajua rafiki mnafiki mche wako.
Hatuka kidandara. Mifuku imejaa tuja charara. Hatuka kidandara. Mifuku imejaa haja charara. Tuna party tuna have fun. Kesha kama buju sige hapa uka la la la. Uzi soga niza unyamani. Kendi zaide sharo baro hote sema oh mama.
Game la maku ni tough kuingia katu siombe. Machizo na cheza rafu na kanyaga kama ngombe. Kama una mapafu ni bora namba usiombe. Machozi jesho na damu kule mwanalizombe. Babu nipe kikombe napenda sana pombe. Acheni tu ni yumbe nipo full kama mjumbe. Sifiki zembe sili sembe. Mikwara mara uonta kuchana na kuwembe. Kama dingi kwenye draw weka pesa tukupende.
Atuja kakidandara. Tumepiga pamba soma tambara. Atuja parara. Atuja kakidandara. Tumepiga pamba soma tambara. Atuja parara.
Hatuka kidandara. Mifuku imejaa tuja charara. Hatuka kidandara. Mifuku imejaa haja charara.
Tuna party tuna have fun. Kesha kama buju sige hapa uka la la la. Uzi soga niza unyamani. Kendi zaide sharo baro hote sema oh mama.
Touch what's up.
Nice make a material.